I shine another night to shine. Makali, yeah, yeah. Kuka kafisi ya mzuki. Ndoto bemoni. Amezale katise. Meno.
Hey.